Omutima gwange gugamba jagala gwe baby Echo nango lwakimanya Ekitimbe kyona kigwako Amaso gonga malungi Gakaya kukukamala Amaso gonga tuli babiri Echo mukwano tukyerabirako Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala Bambi baby oli kirungi Oyakaya kukukamala Nebwe kuba kuzimbira zikalina Wade sirina nyingi Onyirira osanana Onyirira Oba kuba bitya Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala
Ras Kuchenda bya balungi banji Gachimanya balungi banji na yegwe Anti wabasingako Urungi wa mbutufu bwa sukuma na ye Chemanyi mukwano cho chirichimu hey. Ago amasogo Bosi mairinga nefa Kasi mairo ne kanzi tanze Omutima ne gukuba bwedu Rasta Featuring King Love Amasogo chitangara remix Kaboom
Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala Amaso ngo kitangala Kino kanchi kugambe Mu mutima gwange Wafuna munkati ekifo Obulamu bwange bwasiba Kuyita mama bulamu Kubanga ondi mumusayi Tona chenina baby Saze wanchi kue Omutima gwange Saze wangu anjulize This is a King Love And DJ Kayondo Never Prince Reggae Master Chona chenina baby Saze wanchi kue Omutima gwange Saze wangu anjulize Yafuka mavuli Mubudo wenkuba Kuyita chitangala Jemasongo Yafuka mavuli Mubudo wenkuba Ta chitangala yafuka masongo hey. Otukula onyirira osanana Eya onyirira
Les studio